qaphela yeyiwe mntanam emhlabeni ngoqaphela umntu wesifazane olijele mntanam umntu wesifazane olijele mntanam umuntu wesifazane olijele mntanam ungasiphakamisisani kumuntu wesifazane ungasiphakamisisani kumuntu wesifazane ungawuphakamisi umoya kumuntu wesifazane iyodwa into ephakamisayo oqondene naye nakolama nivumelene iyodwa into ephakamisayo oqondene naye nakolama nivumelene
Ah, wait, you know, Zinda, now, Molesa, it's your sin.